hisi ya iko aje. Tukitoka nje ni aje. Tuko rada busy, jadika kapeni. Ukiweka emotion kwa biz, picha itashika moto nani. Pesa ni sabuni hauski, nataka uzitumie na mi.
Lola, 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 nimekulola. Lola, nimekulola. Lola, Lola, nimekulola.
King Kaka,
Lola,
niko na eyes on you. Utadhani bouncer, kumbe yo top inaendanga na trouser. Nikikukosa ni makosa, excuse my makeup politician, umetosha. Tuko na benja yake madola, jichu glue, leo nimekulola. Unahitaji zote sifa, uzuri ni kwangu sifa. Ufala kuleta, kwako sita, ati mena dogs, sicker. Smile tamu, pose base picha, naona 0-0, I think zimeni shika. Yo,
visi ya iko aje, tukitoka nje ni aje. Etuko rada busy, jadi kaka peni. Ukiweka emotion kwa beach, picha itashika moto nani. Pesa ni sabuni hauski, nataka uzitumia na mi.
Lola, 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 nimekulola. Lola, nimekulola. Lola, Lola, nimekulola. Lola,
ukinilola hola, brother pop cola. Na confidence show wa dada vile unachora. Labda utatingiza tumwagike coca cola. Weni fan wa Liverpool juu hapa utangoja. Before I'm interested, lazima uni impress. Baby boy think he fresh, juu alisoma Hillcrest. Lakini bewa east aki achieve greatness. Nikenda kama Guinness, inapandisha nyege. Pandisha ndege, gari ndani ma velvet bro. Na vile weni pro evo when all that. Tuko team gani au ni pro evolution soccer. Not even a trophy but to get me utachoka.
Visi ya iko aje, tukitoka nje ni aje. Tuko rada visi, chadika cafe me. Ukiweka emotion kwa beats, picha itashika moto nani. Pesa ni sabuni house key, nataka uzitumie na mimi.
Lola, 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 nimekulola,
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 Lola, Lola,
nimekulola,
nimekulola,
Lola.
Kaka Empire is the lifestyle baby. Nimekulola, King Kaka, Jaggy, Femi One, Nabano on the keys.